from Zedius Promise.
Da, kaboom! Yeah, bro, good job. Swagama, na ye, kwe, tagaiwai,
alfari.
Nenzo funa kukwadira, manja neona vida gadai. Nenzo funa kukwadira, manja neona vida gadai.
Kumunzi wa ule molangi dwai lomba wana watezi wazikazi wa kumunzi nichi mozi mozi na wa mutauni wa mavala mafashion yolangiza bidako
yolangiza bidako
yolangiza bidako
yolangiza bidako
wakilisana na appetite
ujiunga watenge faka baba
wakilisana na appetite
ujiunga watenge faka baba
Nenzofuna kukwadira, manja neona vida gadai. Nenzofuna kukwadira, manja neona vida gadai.
Na vive ugo,
viti kwati na vive ugo.
Na tina vive ugo,
viti kwati na vive ugo.
Nenzofuna kukwadira, manja neona vida gadai. Nenzofuna kukwadira, manja neona vida gadai.
Na vive ugo,
viti kwati na vive ugo.
Mozi, likati nipite kutauni mabie bia nishi mozi mozi Sazi wikate pa ule ni uti
Kamba kama baliwei
Sazi wikati wanomo ni uti
Kamba kama baliwei
Unga tenge ule nofaka pa boni
Unga wange mizitegi
Unga tenge ule nofaka pa nyumba
Unga wange mizitegi
Na wadesi kulibia kumunzi
Mabala mafashoni yolanga kama
kashoni Papashoni
Mabala mafashoni yolanga kama
Nenzofuna kukwadira, manja neona vida gadai. Nenzofuna kukwadira, manja neona vida gadai.
Na vive ugo,
viti kwati na vive ugo.
Na tina vive ugo,
viti kwati na vive ugo.
Nenzofuna kukwadira, manja neona vida gadai. Nenzofuna kukwadira, manja neona vida gadai.
Na vive ugo,
viti kwati na vive ugo.
Iwe, uko, hi, uko, respecti. Stars and the sponsor for the song. Why she loser? Mr. Lanta Pew Demo, Demo, Osuo San, Ama Kengon, Chisavu Kampu, Mr. Conrad Piri, Manticola Headman, I see you, Young JP, Diriano, Jumani Kama, Shopping Center, Danger, Danger, Edwardi, Kasekete, Embrugutu, Washini Mpi, Mashini ya Mwinta Siti wa Gamba, Ha-ha-ya, Swagamanda, yeah!
Thanks for downloading.
Danger!